ali Swanji Mapenzi mbona tari, mapenzi mbona safari Mapenzi sio nyumba gari ama vitu vya kifahari Taki penzi la siri, tuwe huru, tuwe wazi Intro kwa wazazi, babu mpaka shangazi We wangu kipenzi na, we wangu lazizi ma Kwako nukta sina pupa, nisha panda ngazi ma Remember my honey, love not for funny Penzi ni moyoni, that's why inakweka ndani na Kulala silali, ndoto za mchana katika Nuru shangilia, machozi ya kinitoka
None of us are great, don't you wanna know Don't you wanna know Everything I give You go, go, go Keep in mind I just gonna be the same I got words for your girl Not over you, let over you
Kukwacha siwazi kima penzi nisha tekwa We wangu nase burudu nipime pesha Rudi mapema kimaindi nisha kukosa Usijechelewa in future uje nikosa Kuwa nuru niwe giza kama movie tutaigiza Penzi lako nimenogewa staki mtu kucheze Dunia nzima utatembea nipo shua mechelewa Staki kesho nje kubua na magonjwa nso ya jua Love you forever kesho nje
nimeza Wala we ningetaka Ningetaka uwe nani Ukitaka, ukitaka be my honey Nimependa, nimependa kuwa nawe Ningetaka, ningetaka uwe nani Ukitaka, ukitaka be my honey
Heza,
my baby, none of us are great, don't you wanna know, don't you?